kwenzulo zedale uzibiza Barry Mr Zibo nguye silaya sizweni yelandisa ngembali yakhe
igama lami lokuzala nginguziboniso phumzile edube nguvocalist weqembu injuna zedale ngafunda iprimary lecresta endaweni yasegegema khona elubhani edandanda ngakuqedeni lafuta iprimary studies emhali ugrade 6 no 7 mhali primary school emagwegwe ngazifunda izifundo zami zaphezulu zesecondary emagwegwe secondary
Ngobuleli selamadlala athi ambalwa uDube niyoloba ingoma zentsina zedale ecula ngesilungu umdumo weChibilika
sengenamadlala athi amane lama single track amathathu le DVD eyodwa obhala ingoma yimi uBarry Mr Zibo ngiphinde ngihlabele futhi ngiphinde ngibe ngubacking vocalist walo leqembu so konke nje eqenjini kuphethwe yimi zonke izintambo nje izingoma zithathwa yimi ingoma zibhalwa yimi ziphinde zihlatyele yimi futhi kume manje i-illegal immigrants ngithanje iqala iziyophela ngesilungu
Mr. Zibo uvela kugama lakhe lokuzalwa ethi Ziboniso. Kodwa nxa ufuna umculo wakhe usutholakala batshele Barry ukuthi bawuthola njani.
Enambeni zami lezi zithi 0027634341102 emahole emabobela Dube bazonithola khona lapho noma baye kufacebook page ethi Barry Mr. Zibo and injuna zedale noma baye kutiktok page ethi injuna zedale 1 bazothola khona imisebenzi yami lapho ingoma zami zikhona ku-more than 50 online platforms ziyangena nje ubhala uthi Barry Mr Zibo ngiyabonga
injuna zedale hilo iqembu uBarry Mr Zibo nguye umholi walo ngibala sonto elithukela kini lonke igama lami u-Ezra Jesus Banda
ngiyabonga 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 ngiyabonga